awamu na abakulembeze mu gombola ye Banda mu district ye Namayingo bali mu bwera likirivu bw'ekika kya waggulu olw'omuwendo gw'abaana abatabe yongera okweyiwa mu birombe bya zaabu buli olukya era nga kino kyongera okubasuza nga bakukunadde nga lumonde mu bikata. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Nagudi awali ebirombe bino ebya zaabu bagamba nti obulabe obw'amaanyi ddala bwe bwolekedde eri abaana bano kyokka ng'ate n'abo obuyinza nabo bennyini be kikwatako era abalina obusobozi obwa waggulu pawona omwafuddeyo kutunuulira nsonga eno nga kyamakulu. Ono agamba nti ebyokugenda nga ku ssomero abaana bano babivaako dda kwe kulaajanira ab'obuyinza okuyingira amangu ennyo mu nsonga eno n'asaba n'abazadde bennyini okwongera okulambika abaana baabwe naddala ku mbeera efaananako bw'eti kubanga kigenda kwongera okuleetawo embeerebezi.
Aba namo goldi ifu hiresidinyo nanu kulikubirisa bazade mukese ku muno mutuseba namones mu goldi bache basome kusobole kufune future tuf mu lukongo kusobole abana befwe babende sindu siokola abanyalo tunyasika koni batachie kusomero kale kwecho kusonga yabana kusoma ucha kusomero yona kuli strict ulucho odira bana mu gold basobole kubayira ku masomero ataka government kalimbwe bazade mu bola mutimula esend kibayira kusomero kulucho dira bana abo kusobole baichuka kumasomero ka government bana basobole bafune
bwavuddawo n'anokola n'ensonga y'amazzi amakyafu agafumbekedde mu kitundu kyabwe ng'agamba nti kino kyongeredde ddala nakyo okubanyigiriza abamu ku bo batandise n'okulwala ebirwadde ebingi bye basaasaanyirizako ensimbi ate nga nazo tebazirina. Samuel Abanji yabaddeyo.
Ama achi goldi ya fuhe sidinyo era sikuli kubirisa government mbwe itu yambe muno itufu nireho macha at least akanyala ocha mumadala ka bandu basobo leku nwaho machi malai basonga ama achi mabi kafuhi residinyo mumera kaleta malaria abandu bedubu ulia mkale kwesho na shoba za dene ende government mukese humuno government mutu yambe mweyo part ya machi.